Ni stupid ku argue na fools. Wow. So sezi argue na fool na kanga cool. Naona ma snake wameona check wakaanza ku drool. Nikawa kwa mushrooms najua ma goons na angusha chwani unaona platoon imekuja mtani na wako na tools. Gojeni ni ash ni medi relax ni wafanye wa sound ready. Kulas mshari buwax sezi wa trust. Nini ka Sunday amnanga class missy and loss acha ni cheke. Unaongea ni kaa wewe ni boss, unadai kulipwa ni kaa wewe ndio boss na unaniitanga monene. I'm doing nani me cross ask your sources nani ndio sauce nini ka breakfast newton my toast sausage samos amna asante. Cash kau katulipani ma agent wanaendeshaje ma posh kimbia kwa blogs endo katafute public support by nayo mkate. Circle ni small, wa real ni wa few, wengi ni ma actor. Nmesikia iko mtu wa mkono analia ati anataka kulipwa kama contractor au ni ma cancer. Mfereji mefungwa kama hiyo chapter, acha sasa tuone nani atakukanja. Vilapo liko una kanjo, unakula buzz, niko umedandiwa. Tunaongelea character si hata maziwa. Lines na piga, unaona tu red, kalilia masoja, unavamiwa. Wow. Ni stupid ku argue na fools. So sezi argue na fool, na kanga cool. Naona ma snake, wameona check, wakaanza ku drool. Nikawa kwa mushrooms, najua ma goons, na angusha chwani, unaona platoon. Imekuja mtani na wako na tools. Piu, piu. Chila leo niko kazi na sina patience ya fitina whiskey na mimi na black. Faka madwanzi au ni mambili kimo wamesimama kwa shoulders za shark. Tama ya ganji nafanya BP na panda wivu inakupea heart attack. Wanaomba maji na hata sijamaliza kwa pepeta ini counter attack. Ati mna try? Ati kuniharibia image? Fuck your image. Tuonge ukweli naongea mavi unanusa sewage. Atufanani hatutoshani unalisha family nalisha village. Na kuanga boss unakuanga waka media kikwili. Kuita wambia yondo leakage. Chungana na ras. Gold ndio kala kwa glass. Madanya wananiona wana blush. Drip ya mafale na clash. Shindo jina mafano na trust. Udaku ni ufala, heshima ni must. Gossip ni ufala, heshima ni must. Na ukipima na crash. Unakula buzz, niko umedandiwa. Tunaongelea character, si hata maziwa. Lines na piga, unaona tu red. Kalilia masoja, unavamiwa. Wow.